yande joyi no wittodi min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulɗe ɗimin Oumou Oumar janganta on. Nder koye kibaruji men tefa hawra koreji e sukaɓe gomɓe no jogue to alatumi en jogete no lawol gol wonno gollide nder leydi Niger, on keɓan fama nder kibaruji men. No ɓura talkidi meki ujunere gaɗaɗi ko jaɓɓowaka nder wuuro Belle yara hoorejo Sarus hawjine filla gaɗol talkidi meki nonni fantinan dow mum. Yewtere men pindinol ni min kalan dow debbo mawɗo gaɗowo taleji nonni kandoni e nder takinani kande ɗan sarki mo wuuro dow gonduji leydi Dosso. Nyalane ittanane sukaɓe ɓe leydi Afrique nonni juulama 16 lewru juin kenga nonni nder leydi Niger. Ɗuɗal sukaɓe nonni gomɓe no jogue nder ɓaade to alatumi en jogete nonni hanoɓe gala asilinino koye ata to saroɓe mabɓe ɗum ɗo lawol ko wonno gollide. Ɗum ɗo ni ƴewama hano ɓaade de SOS non de ñamey jogata ko nani sukaɓe ɓe gollirɗe ɗen hano lildantaɓe nonni. Nani fama ka Oumar Saydou hoorejo non kawjiɗo filla koƴol dirka an sukaɓe gomɓe toon fantini jaadimin Faride Bourayma.
Minen kay sangare mum noon min koƴataɓe jogade to amin. Seni mbiɗen godi sa a yitude koreji maɓɓe, nden noon min tefata waɗandeɓe mbirdi lobbiri e jande. Fadde amin ekkintideɓe ɗum du sayi to min gaɗi taykaki amin ƴewude sako koreji maɓɓe ɗin no gaɗan ko sukaɓen keɓa ekkintinede mbirdi lobbiri e jande na. Ndeni wona nonnoon to min tokkitite waɗande sukon ekkintinol e mbirdi lobbiri kamɓe jande non. Dey tawa miɗen gondodiri habaruji e koreji maɓɓe, nden noon min gaɗanta saro suka on lawol no heɓirta ñamminirde sukamu.
Gam barke ñalane ittanane hana cukaɓe leydi Afrique noonni ko juula kenga 16 lewru juin. Jon suudu hoorejo leydi kenga naati yeeso batu ko puɗɗol golle ko ñibdi hana janguirde école de wuro Matamey. Ɗum ɗo ko wallata dow ko ɓuytirta hana dillidu yaha leyɗe jananɗe noonni ko rewɓe e cukaɓe gatta ɓe wuro Kanti. Nani famaka Hajiya Hadiza Bazum o fantini Habu Sarki Salay.
Min koƴi laabi ko watta ɗum ekkintina rewɓe golle wuro, gam min gadda himɓe illa ñamay ekkintina ɓe. Ekkintinol maɓɓe golle ɗe endan no haɗa rewɓe ummade leyɗe muɓɓen jaha leyɗe yaasin garbinoyde. Kasen de ɗum timmini ekkintindeɓe eɓe kokke talkuru ko holla eɓe mbawi gollal ngal endan. Ɗum du nafakkano feccer nokkure to ɗum ñiɓi hoddi kayre du jardin d'enfant min gaɗata ɗum to sukaɓe famarɓe janginte. De ɓe kooƴe ɓe jaare ɓe garbino gomma ɓe gatte jande lokkol. Kasem boɗɗoɓe tawaɓe nder wuroji nder jangirde de endan ɗum waɗanta sukaɓe endan toɓe ñamata toɓe jarata e toɓe pukkoto. De wakkati potiri jande waɗi sey ɓe korre wuroji maɓɓe.
No ɓura talkidi meki ujunere nonni kan waɗa hakkunde hitande ɗumeɗe 15 yaago hitande ɗumeɗe 22 nonni nder Sarusi hawjine e filla gaɗol talkidi meki non nder wuuro Belle yara ka jaɓo waka nonni ɗum talki ɗiɗi jaɓo waka no hoorejo nokku gum wi iri nonni. Gam fama heɓo nani fama ka Fatuma Soumana Yakuba o fantini jadimin Hassan Mumuni.
Minon godi talkidi meki ujune e jeɗɗi ko woni no resi himɓe garay jaɓiɗi nder commune Tagazar. Miɗo watta daane yaago e saroɓe gara jaɓa talkidi meki sukaɓe mu'en, gande ni suka wala talkuru dimeki wala ko jomum wawta waɗi ba bindol école saydi jomum no wodi talkuru dimeki. Talkuru duudo woni huna arano ko suka handi heɓa, denne hakke maɓɓe non ɓe keɓa talkidi meki. No andirɗon kayru woni talkuru aranu ndu suka waɗante illari mama bindol gol waɗe ceede fu woni yoɓataki fa yotto lebbi ɗiɗi, jomum handi tefa talkuru du
a 60 jours.
Hooreɓe wuro Agadez ni gaɗi kawral alal nonni 12 lewru juin. Kawral noon kawrungal hakkunde hooreɓe e ardiɓe janguirɗe école nonni ɗum ɗo gam ɓe ƴeewa fi golleji hirnereji gonno gaɗe nder janguirɗe école nonni ko sukaɓe école gonno tefa yottade e jangino e maɓɓe e kaɓorɗe nonni. Maire wuro Agadez Abdourahmane Tourawa nonni o hokki Moussa Mamman fama.
Ici à Agadez, nous avions
on der Agadez min kebi mawbe jangirde jandeji hakkundeji hollube sedagu mudun nokkuje to golleji hirnyereji ngada mane to tafa wadede hawtade be juude mun tawa der fi jande dem min baddi yewude dume woni sababu di golleji hirnyereji sai yi'a ko yoppi tere tawado illo fuddode jande to l'école primaire om wawtu gondo rafi hinnade yaade to sarobe be e saru seje kawjidi filla jandeji dim kamfu e jange nobe ben e horemu jaron jar jaruji bondi e shisha ko supaabe ngatta do labe dun sukaabe amin jangobe l'école takki torto e wadde to dun woni sababu mbakki taki kulle godde
ndissa
njeddira wittine fedde sukaabe ummatore be commune mo tondi kangiya nonni wadi jahangal mu en der wuro damana fada warde fada be kawrata be kawra sukaabe ummatore non be gadan be yewtere yeji pindinol don do sadarma ko kulle bonde yaru yaru waddanta be nonni nani famaka Boubacar Hamidu ardi do mbien fedde ko sukaabe ummatore fantinu hayeji mabbe nani ko Seydou Abdou windi tan waddi
kangena hangiyenge wo ama
ko watta yaru yaruji bondi di enda hantina acchama meden bay hawrude joddina dabareji chaka ame to hana ya hede fu seme gade yilar firtude ko himbe cottobe yaru yaruji idu annabe to woni duway wadande be kollitoje dum firtana be ko e mabbe hollude be ko ne be gada dum enda hana ko nafasuka be enno chuka bendu men gidi jango luttaname denne debe burtaki yaru yaruji di enda jangor mabbe lobbi ditta sem yaru yaruji di en fu de chonnobe ben en nodonno de chonnobe ben en tuubi acci musala majjunno heboto ardibe chakantarar dendu jilo deni kebi chonno yaru yaruji di enda sey nanga dum jukke fadde gacce mudum maydo de fiyama dem burdo hulata
bafunuma telakala
der luma do mo gallu nyemay ni butta jeetati kan wiibe naati bujji der majjini naati kay daratana kom seriya tawande luma do denyame don do wada kanani jemma alarba ngoyka gonkana ummina hakkiloji bibbe lumo be tawabe del lumo gon Isaka Usaini kalo do inde bibbe lumo be ni o hokki jadi Musa Hassan Fama
si wi boutique
no boutique jeetati kam en non pusa ko lati naydem fungo nana no ƴewa commissariat dum du buri mettude min sanne min kebi yidude commissaire police ji on hautade e directeur Mosoko Zem gam dum jamnaaki fay seeda no wi e yeso commissariat no boutique gaaje pusa denne renugol lumo ngon wala no lati amma min kebi yidude hakkunde amin jeeire warore de min koƴan laabi fu kandudi de illujon miden gatta dande yade e horejo leydi on yewude o fi no woni no yaram gam butigaaje pusama sanne der lumo dawdo dun do buri hulinde lumobe ben gujjop nanju larago wara natude wujjude gineji fuko ni do tawrande butigaaje taydu miden do njaba ceede itte den
enu payon les cotisations pay tout
ONG fadni hautade ONG SOS service ni jernoni be gadi kawral mbato joda kalen hakkune mabbe don do gan sebintinde ano jafo dirol hakkune dinaji nonni gam fama hebo nani ko Hamidu Adarkas nonni fantini horejo sigila on non o fantini Mohamed Mamman.
C'est un programme qui a débuté il y a 10 mois.
Sa ornan pududa no hande wada lebbi sappo. Min gadi kawride batu joda hali gandarude no min tokkira ko mosola o enda hebo. Der kawride de min gadi den miden kettino ko himbe cakantaraje den dan biata. Gam min keba no min nawtoro joddinde na bi en sembin dinde jonde jam e potal caka himbe cakantararde enda. E hokkude du fa hande neddo mabbe fu lawol subade dina ka tokkata. Himbe du ni fa hande munyono dira. Handen ni neddo mabbe fu hali ko woni to e ko hii ko hana wadede gam mosola hebum ko be bi der majjum min golmiden yewtino min dara min kawro dira huune fu min pondita fa woda min dara du fa hande no dum tokkira ko halaji mabbe di enden ni nawtore be jamidu fa hande no kure itte to neddo mabbe fu waawi wari watti barke hundukum ko watta en don sodo caka himbe be enda jonde jam
hebum
hitana fudere wakati setto ni ko foto dirta puddol dungu durobe no godi satarma dun do rafi durande hudo e duma nonni kando waddata hano satarma ko batol an dabbagi di nonni gam fama hebe bube ruga rugaje leddi doso hokki jaadi min nana Hadiza Fama
hitande
fuu ndeni wakkati o wari durgol no tawa ley saɗordam ngam huɗo yorko ko dabbaji ñamta fuu tawtana hanti tundiji e ƴombe ko tawa ley gese ɗum ɗo fuu joomen geseje mbuwata ɗum wulude coppa du leɗɗe ko fuɗata nder gese ɗon ɗo nder reedu leydi dooso seni a duran non say to gaɗɗa ko watta kiloji laso en ko keɓa huɗo ko dabbaji ñamata wakkati fuu nde hana joom wari gomnanti e pelle mballoɓe no gadda mballa mu'en harto duma ɗo sonnirde ɗum nimɓe e koyirda hikka gomnanti waddi duma ko amma fa warde jon ko yettaki e juuɗe duroɓe ɓen gina gande ni dabbaji dafama ko duma kon waroyi ɗum ittanta ɗum e rafo nde ni Allah waɗi eɓe gaddana dabbaji ɗin ñamdu to fuu ɓe puɗɗa waddude ɗum illu lewru avril
hooreɓe hana gurti noon ni e cakkantarare lak tcad noon ni no wonno waɗa guidal mabɓe ɗum ɗo ɗo ko ƴewata ni hano jawdi hawtani noon ni gam fama heɓoni Mamman Sagiru préfet mo département en gurti o fantini jadi men Mustapha Mamman Sani
c'est une rencontre
no jiidal noon ngal hana nde woni arandere mum rawani min keɓi wadde ngal nde wootere nder diifa hakkunde tcad e niger no hawritere noon ƴewtintode caɗale ko tawa hakkunde duroɓe remoɓe région joji kerruɗe leyɗe bandiraɓe kam fuu e gollirde e jawdi kawtadi ɗo endan ɗum tawa kena wadde dimma golleji ɗin darde ɗume waɗa ɗume woni heɓa ka waɗede nder diifa e to jaccere heɓa ɗum fondita darde dabareji ɗi e heɓete heɓande o fimo sola
gollal woni aranol ko doggudu daɗo dirol noon ni ko wumɓe noon ni ɓe puɗɗata jango sappo yettati lewru juin noon de lamɗo jaɓi nder gallu ñame stade général mo Seynou Kounthié ɗum ɗo ni gam fama heɓo waɗi Ibrahima Amadou goto nder sijiliɓe hano mbiyen Batu Diango ngu noon ni fantini jadimin Habibou Garba
kamɓe kayno nimɓe noon ɓe jiiɗe sattani mbawuɓe doggude dey tawe goɗɗo no tawa yeeso e huuɓude holludeɓe laawol ngol ɓe tokkata ngol daɗodirol du tawa kena nder laawol fottere leyɗe adunaaru ko nimɓe ɓe jiiɗe sattani gaɗoyteɗo ɗo nder niger duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati ɗum du joomɓe andal dow majjum tokkata ɓe say to ɓe jotti to hani yottede ɗon ngam doggo on hanana tokkude kuuɓaali ardi ɗo ɗum on amma doggudu daɗodira maɓɓe worɓe ɓe gattana ko métereji kemi ɗiɗi rewɓen do métereji
hemre
yewtere min pinjinol ni hande min kalan dow fina tawa ɗum ɗo taleji ko fina tawa noon ni leyɗe afrique no neɓi no waɗeɗe noon ni nder leyɗe men afrique noon ni ɗum ɗo ko yettinta lilal yaago e yimɓe yaago e yimɓe ni hunde noon ko darjinta leño nder leydi dogon duci ni kande ɗan sarki gaɗowo taleji noon o fantinan min no taleji ɗi wontiri nani ko Farid Bouraima waddanimin
daani nde nanaton nde endan daani kande ɗan sarki noon taaniraɓe makko worɓe e rewɓe no gattimo caka omo talanaɓe taaleji ɗiidu nder mumɓen no woodi ekkintinoje kewɗe bawɗi nafude ɓe nder ɓurna maɓɓe hannden e jaango
jemma ɗum taalata ɗum huɓɓa hiite nde o waɗi heññi hokka o to waɗa ko saabi ɗum waɗa taalol ngam eɗum wallira neɗɗo anna taariki kase neɗɗo no ɓeyda e annal yimɓe nden noon sey mbiyen ɓe tittinkinike neɗɗo janngay sey mbiya e waɗa taalol e ekkitina woɓɓe faa ɓe mbaawa kamɓe du amma iɗum yi'a ɗum taalata nyalooma ngam neɗɗo no winoto nde ni Allah waddani neɗɗo winaaki to neɗɗo sey waɗi ɗum
baani ko fina tawa o enden no he majjude kannde o ni no he ekkintinde taaniraaɓe muɗum worɓe e rewɓe ko watta to fina tawa o enden majju sadatu omo he ekkintinde mo taaletaaleji ɗi enden
wallahi iɗum wela kan sanne ngam mi roni taalol to inna am nde imin jooɗi jemma min ngatta baa fuu sey o ekkitinamin baa jooni ngam min dewlaamano en kowa e wuro muɗum min keɓata wakkati koye ekkitintamin amma fadde amin dewleede nde ni jemma waɗi min keñi hiraane sey o wi'a min jooɗo o taalamin emin kettinaniimo faa ɗoyngol adame illa emi fanɗi min e makko emin jaha radio nde o heñi taalude mi amin ma e miɗi mi taala sey ɓe hokka kam mi waɗa
comme si abani woɗinima e ni
kannde ɗan sarki omo welti sanne nder fina tawa o endan
ɗo min danata habaruji men kirtento jam hirti.